za Rwanda and China. Ah, yeah, nkulunkulu yasipela.
Look, I have one thing I wish you know. Zokuthanda njalo njalo namhlanje ngomso. And beg, lo thando lwisibusiso. Ngizoba nawe, I promise I won't let you go. Without you, there is no light, I won't cope. Ukuba nawe kweyami impilo inhloso. And ngeke, ngeke strash izinto. Mangumele kulinde akukho nkinga, we will take it slow. They will lie but ngiyachitha, hell no. Ungabalaleli baby, mina myozo, yo. Mangihamba nawe, I feel like a boss, so. Let's have fun, phela bathi YOLO. I'm clear to mine, ngizohamba isilobolo. I wanna take this time to tell you I love you. Yeah.
Ngikunike inhliziyo yami, uthando lwami, it's all about you need. Ngikunike imali wena, it's all about you me. Ngikunike impilo yami, imali yami, it's all about you need. Uthando lulathengwa ngemali, it's all about you me.
If nalona kulona lwangempela, then I'm done with love. Bonga bambe beidlalela, now okay it's enough. Mina nawe ngizohlalela, yeah the rest of my life. Obheke manje ngiyakuphela, my God, this love. I'm nothing without ya, you're my other half. Uthando lenkinga zakhona la kusazoba tough. But I'm willing and ready to fight for what I love. Mangibona wena nami, husband and wife. Angizama ukuthenga uthando engikwenza kusuka ngaphakathi. I'm here to give you love, only love, not to go part. Bazosho noma yini inhloso kubona ukusiqhatha. But I know, I'm the one who own your heart. Noma ngabe yini leyo soze wayithatha. Angifuneli utheduze kwakho, special nezwe mpatha. How you do it? Ubahlulile bethakatha. I guess I'm blessed, entweni nangizophatha.
Ngikunike inhliziyo yami, uthando lwami, it's all about you. Ngikufuna ngikunike imali wena, it's all about you me. Ngikunike impilo yami, imali yami, it's all about you me. Uthando lulathengwa ngemali, it's all about you me.
Isithandwa sami ngiyavuma. Sithandwa sam ngiyavuma, uyithathile inhliziyo yami. Hayi mina sengikhathele udlala abantu, beloke bethi bayangithanda. Kanti badlala ngami, ngizobiza ngembali noma ngenamali.
Ngikunike inhliziyo yami, uthando lwami, it's all about you. Ngikufuna ngikunike imali wena, it's all about you. It's all about you, me. Uthando Inhliziyo yam uthando lwami.
It's all about you.
Kumini
ufunayo
nginikeze imali wena.
It's all about you.
Nginikile impilo yam imali yam.
It's all about you.
Kumini
ufunayo
uthando lwami.